Blog Talk Radio.
Shaka radio iteme, mwumve radio iteme. Ni radio yacu, ni radio yanyu. Radio iteme, ihuriro ryacu abaharanira ibyiza by'abanyarwanda. Cherchez radio iteme, écoutez la radio iteme. C'est notre radio, c'est votre radio. La radio iteme, c'est le centre, la source, le moteur, la solution de tout ce qui veut le bien-être des Rwandais.
Turayishimye Jean Paul mu kiganiro cyacu uyu munsi nk'uko nabibasezeraniye nagiye kunanababwiye ko nzabatohoreza imfu cyangwa se COVID muri gereza. Uyu munsi rero ndashaka kubabwira uburyo izi mfungwa zikomeze kwicwa barangiza bakabyitirira COVID. Babonye urwitwazo ariko imibare muraza kuyiyumvira ntabwo ari imibare navanye ahangaha kuri iteme, ntabwo ari imibare niyandikiye, ntabwo ari imibare yanditswe n'undi, ni imibare yatanzwe na Minisiteri y'Ubuzima ya Leta. Ukuntu rero bageraho bakinyuramo cyangwa bakibagira ibyo banditse nibyo ntarashobora gusobanukirwa, kuko nta hantu na rimwe bigeze bavuga izi mfu nk'uko ziriho zigaragara muri iyi minsi. Aho rero bimenyekaniye ko batangiye kwica imfungwa batangira kuvuga ko ari COVID, ariko noneho muri iki kiganiro muri ritohoza muraza kwiyumvira namwe mwibere abacamanza. Ese izo mfungwa koko zaba zarapfuye zize COVID? Muraza kumva ndetse na audio ya VOA ubwayo aho yavugaga ko aho bamenyeye ko COVID yageze muri gereza yuko hamaze gupfa abantu ngo hamaze kwandura nako kubona abantu bandi 178. Muraza rero kwibaza niba COVID ari ikintu gishya mu Rwanda, aho bakabaye bayimenyera ubu barasa nkaho batunguwe ko iri muri gereza. Ese ibimenyetso byayo ntibigaragara? Ese ntibabizi? Ese ntibari baravuze ko bafashe ingamba ari niyo mpamvu abantu badasura? Bamwe banafunze umwe mu bakuru ba gereza kubera ko yemereye umugore wa Nyamvumba na mushiki we kuza kumusura. Iyo nama tekinika rero nta gushidikanya ibyo ababivuga n'ababibwirwa bakabyemera, nuko yenda bafite icyizere bagire ya Leta y'u Rwanda. Ariko imibare turibuze kugarukaho irabereka yuko biriya byose ari ukujijisha ziriya mfungwa zirimo kwicwa nizo gutabarizwa ndetse leta imenye ko kuvuga ikiganiro nk'iki ngiki atari uko dushidikanya yuko babica ahubwo ni ukugira ngo dutange abagabo cyangwa se tumenye ko igihe kizagera bakabibazwa kandi inyandiko tuzifashisha ni izabo nta zindi. Muri ikiganiro kandi turaza kugaruka kuri reportage cyangwa se inkuru icukumbuye BBC yakoze kuri ya ndahiro ya rupfu cyangwa se FPR yakorewe mu Bwongereza. BBC si ubwa mbere ikoze leta mujisho sinabyita ko FPR mujisho nubwo biba biri mu nshingano zayo gutanga amakuru nyayo ariko murabizi ko bayifatiye ibihano mu Rwanda. BBC gahoza miryango n'uyu munsi tumvikana kuri FM mu Rwanda kubera ko yavuze inkuru bise iriya nkuru ya yabaye reporter nako yatanzwe yari cukumbu yavugaga ku ndege ya Habyarimana. N'uyu munsi iyo video ikabiboneka kuri Vivo. Icyo gihe rero bimwe mu byatumye BBC fatirwa ibihano niyo video nako niyo reportage nayo irimo. Yari nyuma gato aho bariho batangiye kwibaza umunyamakuru yari atangiye kwibaza koko niba iyi claim cyangwa ko FPR ivuga ko ifite impuwe z'abantu baze genocide niba koko zifite ishingiro cyane cyane ko nayo hari uruhare rugaragara rw'ubwicanyi yagiye ikora harimo ndetse n'indege ya Habyarimana. Ibyakurikiye rero murabizi uyu munsi kandi hongeye gusohoka inkuru kuri BBC y'icyongereza jyewe nayikurikiye ubwanjye nayikurikiye kuri BBC Focus on Africa ni ikiganiro kiba ku manywa ku masaha yo muri Amerika cyangwa se ya New York na Washington ariko mu Rwanda n'ahandi muri Afrika henshi kikaba gicaho amasaha ya saa moya za nijoro. Cyaciyeho rero mu minsi ibiri ishize icyo kiganiro kikaba cyongeye gucaho noneho kuri BBC Afrique ariko ku mashusho ya televiziyo. Dufite iyo audio hangaha muri studio za Radite ariko ni audio y'icyongereza gusa byinshi muraza kubyisobanurirwa n'imvugo yagiye yibanziriza y'indahiro ya FPR inkotanyi. Turaza kandi ntabwo turi bubitindeho reka mbibabwire nonaha imvururu zo muri Uganda Kagame atangiye kuzivugwamo. Hari amaudio yagiye acicikana aho bavugaga ngo abagande ngo turabahamagarira kwica abanyarwanda byinshi birimo ibimenyetso birimo biragenda bigaragaza ko ari Kigali ishaka kugira ngo imene amaraso nako ngo mu buri Uganda hameneka amaraso yishingiye ku moko n'uturere noneho avangire Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Gusa uyu munsi Perezida Museveni yumvikanye aho yari yagiye kuvugana n'ishyaka rye rya NRM yumvikanye avuga ko abo bantu bariho bazana nubwo yabivuze mu magendo nuko asanzwe abikora yavuze ko abantu bariho bava hanze bashaka kongera gukongeza imvururu mu gihugu ko ibyo barimo bikururira batabizi ndetse ko apeti bafite azayibamara apeti y'intambara cyangwa se yakavuye bafite izashira. Mu bindi tutaribuze kugarukaho nako nshaka kubabwira nuko kandi ni ibyo dushobora kuzagaruka mu minsi iri imbere inshuti ya Kagame uriya perezida wa OMS uriya mushefu wa OMS niba nabyita ikigo gishinzwe ubuzima ku isi mu Kinyarwanda witwa Tedros Adhanom umunya Ethiopia uva mu ntara ya Tigrinya wigeze kuba ministre ni Tigrinya harya Tigray nihari ni mbabari namu kuni majyaruguru hari ya Ethiopia yigeze kuba ministre w'ubuzima akaba na ministre ubanye n'amahanga wa Ethiopia uyu munsi general mukuru w'ingabo za Ethiopia aravuga ko afite ibimenyetso yuko bafite ibimenyetso yuko arimo aha intwaro ziriya nyeshyamba cyangwa se bariya muri iriya ntambara imaze iminsi muri Ethiopia imaze no gutuma abantu bajya ku 30 bahungira muri Sudan. Uwo mugabo rero uyu munsi ukomeye cyane ku rwego rw'isi akaba ndetse ari we ukuriye ikigo cy'ubuzima ku isi OMS aravugwa ko arimo atanga intwaro gufasha bariya barwanya ubutegetsi. Ibyo kandi byabaye hari intumwa za Ethiopia zivugwa ko zagiye mu Rwanda. Sinzi niba ari uko bamaze kumenya ibyo bimenyetso yenda hari bya mucuti we bagiye kumwereka igihanga cyangwa Kagame bagiye kumwereka igihanga cyangwa se niba bishingiye mumbabarire ko yenda bagira ngo bamubwire niba yabwira inshuti ye ko ibyirimo bishobora kuzaba sazabera byiza gusa bishobora kuba ibyo bya nyuma byatari ibyo ahubwo nabo baramenye uruhare rwabo muri ibyo bintu birashoboka kuko murabizi ko inshuti yari ya Kagame cyane Meles Zenawi yitabye Imana ubu rero uriya mu president premier ministre uhari nako bakabivugwa ko ari umuntu ubundi ushaka ubutegetsi bushingiye kuri demokarasi. Mbere yuko ikiganiro tugisoza ndaza guha umwanya Tabitagwiza ari buze kuturarikira ikiganiro nacyo afite mu minsi iri imbere, reka rero muraza kumwiyumvira ne kuba Misiri Dinga. Ariko mbere yuko dutangira tubanze twumve iyi nkuru ya VOA Voice of America yo mu Kinyarwanda, aho bakoze reportage ivuga kuri COVID-19 cyangwa se COVID-19 muri gereza. Noneho nyuma ndaza kubaha imibare Leta y'u Rwanda ubwayo yishyiriye hanze, maze mumenye ikibazo cya COVID muri gereza uko giteye, ndetse tunaboneraho n'umwanya wo guhita dutangira gutabariza abanyururu. Nubwo bamwe mwabitangiye nazo twabitangiye, ariko ni byiza ko byumvikana ko ibintu birimo amatekinika ahambaye. Reka twumve iyo audio yo muri gereza yakozwe na VOA, hanyuma turaza kugaruka ku mibare mu kanya.
Rwanda, nyuma y'iminsi 10 umurwayi wa mbere na mbere wa COVID-19 agaragaye muri gereza imwe, urwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa ruratangaza ko 178 bo mu magereza atatu bamaze kwandura. 11 yarabahitanye. Asumite Kaboyi yaduteguriye inkuru irambuye.
Mu kiganiro urwego rwahaye itangazamakuru kuri uyu wa kane, twasobanuye ko icyorezo cya COVID-19 cyamaze kugera muri gereza eshatu muri 13 ziri mu Rwanda. Umuyobozi w'urwego rushinzwe amagereza mu Rwanda, Rwigamba George, yavuze ko gereza zabonetsemo icyorezo cya COVID-19 ari iy'i Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba, gereza ya Mageragere iri mu mujyi wa Kigali na gereza ya Muhanga iri mu ntara y'Amajyepfo. Uyu muyobozi asobanura ko muri aya magereza yose amaze kubonekamo abagororwa 178 banduye COVID-19, ikaba imaze guhitana 11. Kuva COVID-19 yagera muri aya magereza nibwo bwa mbere hamenyekanye abantu benshi bahitanywe n'iyi ndwara mu mezi 8 imaze mu Rwanda. Ni kenshi mu matangazo Minisiteri y'Ubuzima isohora buri mugoroba humvikanagamo umubare w'abantu babiri cyangwa batatu bitabye Imana, bitandukanye no mu gihe cya mbere aho hashoboraga gushira icyumweru bibiri nta muntu uratangazwa ko yahitanywe na COVID-19. Rwigamba George akavuga ko bakajije ingamba
kuri gereza ya Rwamagana. Niho twabanje kubibona, gereza ya Rwamagana hari treatment center nizi tubona zakanyuma n'ahandi. Kuvuga ngo abagaragaye muri gereza ya Rwamagana barwaye barimo baritabwaho baravurwa muri ubwo buryo. Izindi ngamba ni uko nta bandi bemerewe kwinjira cyangwa se babinjiye bakaza bapimwe ari bazima, kandi nabwo ntibahure n'abari muri gereza iminsi 14 mbere y'uko bahura.
Iyi COVID yageze mu magereza amwe yo mu Rwanda hari hashize igihe. Mu magereza yo mu Rwanda havugamo ubucucike. Dr. Rwigamba uyobora uru rwego rushinzwe amagereza atangaza ko ubucucike buhari bukaba bugeze ku 20%, ariko akavuga ko urwego ayobora ntacyo rwabikoraho.
Ubucucike burahari mu magereza, ariko icyo ubucucike cyo mu by'ukuri icyo nakivugaho ni uko uretse twebwe muri RCS kwagura inyubako nta kindi twakora ngo tugabanye ubucucike, kubera yuko tudashobora guhagarika ubutabera. Icyo twe RCS dukora ni ukwakira gusa, ntabwo rero kontrol y'ubucucike dushobora kugira icyo tuyivugaho, ariko biragaragara.
Hashize amezi asaga 8 abagororwa bo mu Rwanda bashyiriweho amabwiriza yo kudasurwa kubera icyorezo cya COVID-19. Mu minsi ishize nibwo mu bitangazamakuru byo mu Rwanda humvikanye inkuru zivuga ko abagororwa batari bake baba babayeho nabi kubera ko ibyabunganiraga bakoraga mu miryango yabo byahagaritswe ku mpamvu zo kudasurwa. Inzara yavuzwe muri gereza ya Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru, Jeje Rwigamba yongeye gushyira kimangira ko nta kibazo kibura ry'ibiribwa kiri mu magereza yo mu Rwanda.
Itangazo ryavuye Jumba ryatabarizaga abantu bishwa n'inzara, ariko kuri gereza ya Gicumbi nubwo wajya uyu munsi uzasanga muri stock y'ibyo kurya harimo stock y'igihembwe, ikazakurwamo n'indi stock y'igihembwe. Ntabwo rero ku magereza bashonje, nta nubwo bari banashonje, ahubwo ikibazo gihari hari abarwayi n'abanyantege nke. Iyo yananiwe kurya ibyo kurya bimugenewe cyangwa se akarwara akagaragaza yuko afite intege nke, ntabwo biba bivuguye yuko gereza ishonje ndetse kubyikiramo.
Uyu muyobozi yumvikanishije ko leta yongereye ingengo y'imari yageneraga imfungwa n'abagororwa ho miliyoni 40 z'amafaranga y'u Rwanda, akazafasha kuziba icyuho cy'ibyatangwaga n'imiryango y'abagororwa bitakinjira. Nyuma y'amezi 8 COVID-19 igeze mu Rwanda, nibwo bwa mbere bumvikanye ko iyi ndwara yageze ahantu hahurira abantu benshi muri gereza. Gusa hari amakuru yari yatangajwe na Minisiteri y'Ubuzima ko no mu mashuri amwe yari amaze iminsi atangiye hagaragayemo abana bamwe bafite ubwandu bwa COVID-19. Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko mu bigo byamaze gupimwa mu Karere ka Nyamagabe hagaragaye ko mu rwunge rw'amashuri rwa Kigeme abanyeshuri 40 batumwe, hasanzwemo 13 banduye, naho mu rwunge rw'amashuri rwa Gasaka hatumwe abanyeshuri 40 basanga harimo 4 banduye. Mu Karere ka Gisagara hatumwe abagera kuri 40 mu rwunge rw'amashuri rwa Mugombwa basangamo 9 banduye n'abandi 4 bagaragaza ibimenyetso by'ubwandu bwa COVID-19.
Bare y'abapimwe banduye basanze ari bataraga ibyo iwayemera ari uko wemera ibintu byose leta y'u Rwanda ikora. Iyi COVID yabaye igishoro gikomeye muri leta y'u Rwanda. Ejo bundi nibwo batwerekaga amafoto y'aba nurse cyangwa amina abantu bapima COVID mu muhanda bahagarika random amamoto bakabapima, baravuga ngo mu 2000 byose byapimwe nta muntu n'umwe basanze urwaye. None baravuga ngo barajya muri 40 ku ishuri bagasanga ngo 9 barwaye n'abandi. Ibyo rero ntabwo ari cyo cyatuzinduye uyu munsi. N'amatekinika ateye ubwoba. Igereza ya Gicumbi mwabyumvise, murabyibuka ko umuntu wabatabarije avuga ngo nibashakire amasukari n'ibindi uko byamugendeke, bahise bamwirukana. Niba mushaka kumva icyo leta iri capable gukora kuri ibi bintu by'imfungwa, nta kindi kintu kirenze kuvuga ko bashonje. Yavuze nta nubwo yanavuze ko bashonje, kandi ni kimwe n'ibyo uyu Rwigamba George nawe avuze. Ahubwo yavuze ko hari abantu ngo bananirwa, abandi bakeneye utwo kurya nka bariya barwara za diabete, basaba bagira neza ko bajya baha ibintu by'intunga birimo intungamubiri. Ndeka ngaruke kuri iyi mibare rero mbabwire ko ibi bintu ari ibinyoma byambaye ubusa, cyane cyane ibingibi bya COVID muri gereza. Ndeka nyine amasegonda yenda 5 gusa ya mbere wumve igihe, kubera ko mwashobora kuba mwayumvise audio yose, ariko mwumve iminsi bamaze COVID igeze muri gereza.
Rwanda, nyuma y'iminsi 10 umurwayi wa mbere na mbere wa COVID-19 agaragaye muri gereza imwe.
Nyuma y'iminsi 10 gusa agaragaye muri gereza imwe umurwayi wa mbere.
Rwanda, nyuma y'iminsi 10 umurwayi wa mbere na mbere wa COVID-19 agaragaye muri gereza imwe. Urwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa ruratangaza ko 178 bo mu magereza 3 bamaze kwandura. 11
urumva rero aha baravuga ko ari habanje kuboneka iminsi 10 178 bamaze kwandura, hanyuma ngo ikaba imaze guhitana 11. Mushatse kubyumva muraza kongera kubyumva kuri VOA uko yabivuze, ariko noneho reka nze mbabwire ikinyoma aho gishingiye. Reka mba nkorere breakdown iyi mibare yose, ariko guhera mu kwezi kwa 9 ya VOA yose ntabwo nigeze nyirangiza. Mwabyumvise ko n'ama uburyo nayakiriye ntabwo icyuma cyanjye cyashoboye kuyifata kuyiprodinga neza, ariko hari aho bagira bakavuga ati umubare munini na k'umubare mu mubumbe wa yose abantu bamaze gupfa mu Rwanda ni 46. Ni nabo mfite nanjye uyu munsi, yenda hari kugira ngo byumvikane neza kuri YouTube turaza gushyiraho agafoto k'imibare y'uyu munsi ku 19, kugira ngo namwe mwiyirebere uburyo izi tekinike ziteye kandi uyu munsi bavuze ko nta muntu wapfuye ku itariki ya 19 abantu bose barwaye covid nta muntu wapfuye urimo mu minsi 10 rero impamvu mvuze mu kwezi kwa 9 nashate guhera mu kwezi kwa 9 nuko ejo bavugaga ko ariho batangiye kumenya iby'indwara ya covid muri batangiye na kugufata ingamba zidasanzwe ariko muri iminsi ho bafashe ingamba zihariye zo kugira ngo barimite cyangwa se bagabanye abantu bajye gusura nubwo bari barabikoze kuva na kera mwongere mwibuke ko muri gereza niho hantu hadahura na societe badahura n'abandi kugira ngo covid igeremo nuko yenda kubizanywe n'umukozi ko gusuraho n'ibyari bigishoboka reka mbahe breakdown mibare muri rusange kuva mu kwezi kwa 9 ntabwo nahereye inyuma abantu bamaze gupfa guhera mu kwezi kwa 9 baravuga ko ari abantu 30 mu kwa 9 13 mu kwa 10 6 November aha ni très important mu kwezi kwa 11 n'abantu 11 nizere ko abantu turi kumwe ahangaha kuri ikiganiro mufite muri ibi bintu byo muri gereza mwizo mfite mu kwezi kwa 11 wongereho nabavuzwe uyu munsi nta muntu wapfuye donc abantu bapfuye ni 11 uko raporo ya ministere y'ubuzima ibivuga ntabwo ashobora kwibeshyera iyo bagiye kwibeshyera bishyira heza ntibashobora kuvuga ibitandukanye mbese bibashyira mu mwobo niba rero muri gereza bavuga ngo 11 bose barapfuye bamaze gupfa muri gereza aho imaze kubonekera mu minsi 10 ishize mu kwezi kwa 11 kose bakaba cyandika abantu 11 rekanze mbabwiriye breakdown abagabo maze gupfa guhera mu kwezi kwa 9 ni 15 abadamu banditswe babiri mu kwezi kwa kuva mu kwezi kwa 9 abandi bise ngo n'abanyarwanda harimo babiri harimo bise ngo umubyeyi harimo batandatu n'abandi batavuze nyine bagiye bavuga ngo abanyarwanda ariko ntibagira ikindi kintu bongera niba ari umugore cyangwa umugabo mu mezi nkuko nayimaze kubabwira mu kwa kari mu kwa 9 kose ni 13 kwa 10 6 kwa 11 11 kugeza n'uyu munsi raporo y'uyu munsi yasohotse kuri YouTube muzatereho ijisho kubona ko na raporo yose yerekana umubumbe wa byose ivuga ati 46 maze gupfa ku icyorezo cyagera mu Rwanda abazwi mbafashe gusobanura nabazwi kandi muri gereza abo bantu bapfa ntabwo ari uko batabazi ikindi nabivuze ngitangira ntabwo covid mu kwezi kwa 11 aribwo iri stranger cyangwa se iri strange mu Rwanda barayizi bamaze kwimenyera ni ukuvuga ngo umuntu wese ugaragaje ibimenyetso si ukuvuga ngo barabimenye bazi kwivura ariko ibimenyetso byayo bahita babibona ako kanya bari kuri high alert bari kuri alert ku buryo umuntu wese abonye atangiye kugira umuriro umuntu wese babona yenda afite bya bindi byo mu muhogo adahu adatanukirwa ibyo ni ibintu byirirwa bivugwa no muri radio Rwanda ahantu hose ureba ziriya channels zo mu Rwanda bahita babyerekana ntabwo ushobora kumbwira rero ngo abantu bagiye bapfa ntumenye icyabije cyangwa kubera amafaranga na investissement wakoze muri covid ngo uvuge ngo reka njye gushyingura gusa ntabanje kumenya ibyo aribyo ntabwo ari byo reka ndatangira noneho mu kwezi kwa 9 ko niho nashisemo kubabwira kuko mbere yaho ntago bigeze batubwira ibya gereza muri na covid tariki ndagenda buhoro ntabwo mfite byinshi cyane ariko reka nze mbabwire uko nabo bagiye bakora raporo nkuko nababwiye nkuko muri buze kubona kuri YouTube kari aga carte ni nako muri buze kuko ndi abone no kuri Twitter yabo buri munsi mibare mishyashya ndayibona iyo babeshya ko ariyo mibare mishyashya ahantu ko ntabapfa nahoze mbivuga kera ko ntawupfa nawe ugira gute ubona ko nyine bafite yenda amatekinike babarimo none bageze muri gereza baranimbagura abanyururu bati ni covid yagezemo no reka nze babwire ukuntu ikinyoma cyabo kibafata guhera ku itariki ya mbere z'ukwa kwa 9 umubare ni 0 abantu icyo gihe baramaze kwandura bavuga ko ari 442 ariko none ibyo kwandura mbere cyo urumva ko ubu hamaze kugera kuri 5 ku itariki ya mbere nta muntu wapfuye ku itariki ya kabiri hari umuntu umwe wapfuye banditse ko ari umubyeyi bavuga ko akomoka mu karere ka Rusizi afite imyaka 71 tariki ya gatatu umwe nawe babaye 10 ubwo no kuvuga ngo ubwo cyo gihe nafatiye mu kwa 9 uwo mubyeyi yagiye atumye uwo mubare wa 17 babaye wa 18 mu tariki ya 4 nabwo ntawapfuye ya 5 ntawapfuye uya 6 ntabwo bana muri yo abonema yange ntibari potinze iya 7 ntawapfuye nuko ngo ku itariki ya 6 kwa 9 aho batari potinze bashobora kuba ariho harapfuye umuntu umwe yenda akaba ari giye utarabisomye neza ariko kwa hangaho imibare yahisi ba 19 ku itariki ya 8 hapfu umuntu umwe bamwita umubyeyi ufite imyaka 70 kandi ukomoka ikigali guhera hangaho nagiye noneho nandika aho bagenda bakomoka kugira ngo wumve koko ibyo muri gereza bushobora kuturuka niyo bishoboka ya 9 hapfu umuntu umwe bise umubyeyi kuko bagenda bavuga ngo twihanganishije umuryango w'umubyeyi wapfuye ufara ufite imyaka 71 ngo w'ikigali uwo ni uwo ku 9 ku 10 hapfumwe nabo bavuga ko ari umubyeyi wari ufite imyaka 62 ariko ahangaho babaye specific bavuga ko ari umugabo 11 ntawapfuye baguma ari 22 11, 12, 13, 14, 15, 16 kugeza icyo gihe kuri 16 nta wundi muntu wari wapfuye 17 niho hongiye gupfa umuntu umwe w'umugabo ufite imyaka 48 nawe w'ikigali ari mu kwa 9 18 hapfa abantu babiri bo bise ngo ni abanyarwanda umwe afite 80 undi afite 29 bagira umubare wa 25 icyo gihe 19 hongera hapfa umuntu umwe w'umudamu ufite imyaka 26 kandi yuzuza umubare wa 26 20 ntawapfuye baguma ari 26 21 hongera hapfa umuntu umwe w'umugabo buzuza 27 ngo kandi akaba ari umugabo ufite imyaka 58 ukomoka i Kigali 22 ntawapfuye baguma ari 27 4 4 5 niho hongeye gupfa babiri abo bise abanyarwanda umugabo n'umugore umwe ufite imyaka 46 na 44 bakaba ari abo muri Kigali bagira imibare igera kuri 29 26 ntawapfuye na 7 ntawapfuye n'8 ntawapfuye 29 ntawapfuye 30 kwezi kuri ifunga kwa 9 nta wundi wongeye gupfa bikaba bizana imibare y'abapfuye mu kwezi kwa 9 kose abantu 13 kuno kwezi kwa 9 hose muri Kigali nako mu Rwanda hose COVID yose kuko muraza kumva ko na Rusizi bagiye bayishyiramo dufashe rero ukwezi kwa 10 kwezi kwa 10 niko kwagaragayemo abantu bakeya muri ziriya raporo za magendo zabo batagiye na batapfuye tariki ya mbere urumva umubare wa 29 ya 2 ntawupfuye ya 3 ntawupfuye ya 4 ntawupfuye ya 5 ntawupfuye ya 6 ntawupfuye ya 7 nta raporo nabonye ya 8 ntawupfuye umubare ukomeje kuba 29 ya 9 nibwo bavuze ko hapfuye umuntu umwe baba bagiye 30 umugabo nako umuntu ufite imyaka 41 muri babandi ntagiye bashyiraho igitsina akaba ari ava i Kigali ku itariki 10 ntawupfuye baguma ari 31 hapfa umuntu umwe w'umugabo ufite imyaka 41 abatumye umumaro uzamuka wa 31 12 hapfa umwe baba 32 16 ntawapfuye ubona we 31 wo kuri 11 ni w'ikigali 12 nta kintu gihari ariko biragaragara ko imibare yahise izamuka 16 0 bagumara 12 14 hapfa umuntu umwe w'umugabo ufite imyaka 42 33 barifunze 15 ntawupfuye 16 hapfa umuntu umwe w'umugabo ufite imyaka 39 babaye 34 cumi na zirindwi nta upfuye umubare ntiwiyongereye, cumi n'umunani nta upfuye umubare ntiwiyongereye, cumi n'icyenda nta upfuye umubare ntiyongereye, makumyabiri nta upfuye umubare ugumije ari mirongo itatu na bane ukomeje kuba mirongo itatu na bane, makumyabiri n'imwe nta upfuye, makumyabiri n'ebyiri nta upfuye, makumyabiri n'eshatu nta upfuye bagumye ari mirongo itatu na bane, makumyabiri n'enye nta upfuye, makumyabiri n'eshanu nta upfuye, makumyabiri n'esheshatu nta upfuye, makumyabiri na zirindwi hapfuye umuntu umwe w'umubyeyi w'imyaka mirongo itatu n'itanu muri Kirehe, makumyabiri n'umunani nta upfuye, makumyabiri n'icyenda nta upfuye, mirongo itatu n'umunani n'itanu nako sinzi impamvu ze mirongo itatu n'umunani, mirongo makumyabiri n'umunani mirongo itatu n'itanu nibo bapfuye, nibo bari bamaze, mbese umubyeyi yongeye atumye umubare wa mirongo itatu na batanu, ariko makumyabiri n'icyenda nta upfuye, makumyabiri na mirongo itatu nta upfuye, imibare ikomeje kuba mirongo itatu na batanu, mirongo itatu n'imwe nta upfuye, imibare ikomeje kuba mirongo itatu na batanu mu kwezi. Sinari nzi ko ukwezi kwa cumi kugira iminsi mirongo itatu, ntabwo nzi niba ari mirongo itatu n'imwe, ariko ndabona handitse mirongo itatu n'imwe, kandi ndumva ariko nabo babipostinze. November ndabizi bamwe mutangiye kurangirwa, ariko mutangiye kurambirwa, ariko reka mu byumve. Mu kwezi kwa cumi na kumwe tariki ya mbere nta upfuye, imibare cyari mirongo itatu na batanu. Kwa tariki ya kabiri November y'ukwa cumi na kumwe nta upfuye, baracyari mirongo itatu na batanu. Ya gatatu nta upfuye, ya kane nta upfuye. Tariki ya gatanu hapfuye umubyeyi umwe, baba babaye ufite ngo ni umuryango w'umubyeyi, babaye mirongo itatu na batandatu. Uwo muntu akaba yari afite mirongo irindwi n'itatu, ngo ni umubyeyi w'imyaka mirongo irindwi n'itatu, ntabavuga ko ari umugabo cyangwa umugore. Tariki esheshatu nta upfuye, karindwi nta upfuye, umunani nta upfuye, icyenda z'ukwa cumi n'umwe hapfa abantu babiri b'abagabo, kandi bose bava i Rwamagana. Cumi hapfa babiri b'abagabo, umwe afite mirongo ine n'itanu, undi afite mirongo itanu, bombi bava i Rwamagana. Tariki cumi n'imwe hapfa umuntu umwe w'umugabo, bose nako uva i Rwamagana, w'imyaka mirongo inani n'umunani. Ubwo umubare ubaye mirongo ine n'umwe. Cumi n'ebyiri nta upfuye, imibare ikomeje kuba ari mirongo ine n'umwe. Cumi n'eshatu hapfuye umugabo umwe w'imyaka mirongo irindwi n'ibiri, nawe w'i Rwamagana, mirongo ine babaye mirongo ine na babiri. Cumi n'enye nta upfuye. Cumi n'eshanu hapfa abantu batatu b'abagabo, umwe afite imyaka mirongo itatu n'itandatu, mirongo itandatu n'ibiri na mirongo ine n'itanu, babarwayi bapfuye babaye mirongo ine na batanu. Cumi n'esheshatu nta upfuye. Cumi na karindwi baripotinze ko hapfuye umugabo ku bakaba babaye ba mirongo ine na gatandatu, ufite imyaka mirongo irindwi n'umunani. Kuri cumi n'umunani nta kintu banditse, na cumi n'icyenda nako cumi n'icyenda n'uyu munsi muraza kunyihanganira amasegonda makeya mbagerere kuri isoko yaho aho babikura, noneho aho mbikura nako kandi ni kuri minisante y'u Rwanda, mbabwire uyu munsi ibyo batubwiye. Imibare ngiyi yose hamwe ni bihumbi bitanu magana tanu mirongo ine na batatu, abona abanduye bose. Abakize ni bihumbi bitanu n'ijana mirongo itatu na barindwi. Abakirwaye ni magana atatu na mirongo ine n'icyenda. Hanyuma ibipimo bapimye ni magana atanu mirongo icyenda na bitandatu na magana atandatu mirongo ine na batandatu. Abapfuye ni mirongo ine na batandatu. Ndagarukira ahangaha kubera ko ibindi ni abavuga ngo ni ijanisha. Mirongo ine na batandatu nibyo nari maze kubabwira ko kugera ku itariki ya cumi na karindwi, ariko jyewe mperuka kurikodingira ibintu ku nyuma yaho numvise ibyo muri gereza, ndarimo ntegura n'ikiganiro cy'uyu munsi, bari mirongo ine na batandatu nibyo nababwiye. Ako gatablo kariya kandi mvuze k'imibare yasohotse uyu munsi nako ndaza kukabasheringa. Noneho rero mumbwire ukuntu mu minota kese niba viyo wari yibeshya, keretse niba uriya mukuru wa gereza ariwe wibeshyera George Rwigamba, imibare yose cumi n'umwe yo muri Novembre nta handi hantu yavuye uretse muri gereza gusa. Niba utumva Maguye na Magendu n'amatekinika ariyi muri iyi mibare, nuko koko waba wizera leta y'u Rwanda ku kintu cyose ishobora kugaburira. Aba banyuru ntabwo ushobora kunsobanurira yuko umuntu ashobora kumbwira ati ibihumbi bibiri byose twapimye biriho bihita bahise n'abagenzi mu masoko ati kandi twibanza ahantu haba abantu benshi cyane mu masoko atari kudusanga bose ari bazima. Abo banyururu nibo bapfuye bonyine badahura n'abandi, simvuga ko COVID ashobora kugeramo, ariko ibimenyetso byayo byari bimaze kugera igihe ushobora ushobora kubona umuntu atangiye gukorora ukabimenya, agize umuriro ukabimenya. Kandi bo baravuga ko COVID imaze iminsi icumi yonyine muri gereza. Ese twakwemera ko noneho abanyuru aribo bapfa imenya ko ari abanyururu bagahita bapfa ako kanya, cyangwa ahubwo n'iyi mibare yenda yose batubwire bati n'iriya twarababeshyaga? Ntabwo ari ibi gusa abantu bapfa cyane ahubwo turabihisha, cyangwa se twemere ko ari ibintu gusa babyuka bakitekerereza bagakubita hariya mu nyandiko kugira ngo bakomeze babone ngo ni uburenganzira bwo kuguruka ngo mu gihugu ngo kujya ngo mu mahanga ngo u Rwanda rube rwonyine rusigaye mu bihugu byemewe kujya i Burayi, bagateka imiti mibare nk'iyi ngiyi nkivuga COVID. Amakuru y'abantu barira cyane cyane bambuka imipaka n'abajya muri Congo, ko mbere y'uko wambuka ujya muri Congo ngo bara ugomba kwishyura amafaranga bagushyira muri hoteli zabo bakagupima ku kagahato uvuye mu rugi wawe, bakubwira tuzategereza yuko tukuzanira ibipimo warangiza ugukishyura ayo mahoteli yabo. Yuva muri Congo rero ho bagushyiramo ngo ibyumweru nka bibiri muri hoteli zabo ukabona gukomeza mu Rwanda nubwo waba ari urugendo ufite rw'umunsi umwe. Yarangiza akavuga ati mfiki na Congo cyangwa se na Tshisekedi. Ngibyo ibyayi mibare, nizere ko namwe mubyumva ko bidashoboka ko muri Novembre hose kugeza uyu munsi n'uyu munsi harimo. Baravuga ko imibare rusange y'abantu bamaze gupfa muri Novembre ari muri Novembre cyangwa se mu kwa 11 ni imibare 11, kandi kuva mu kwezi kwa 9 imibare yose imaze gupfa ni 30. Mu Rwanda rufite rutuwe na miliyoni 11 z'abanyarwanda bajya mu isoko bagapima bagasanga abantu bose wagira ngo bafite immunity, ukambwira ngo muri gereza ngo niho abo bantu bose 11 bavuye. Ariko noneho na Minisiteri y'Ubuzima ntabwo ariko yabyanditse igenda ivuga abantu aho yagiye bavana Rwamagana, Kibungo, Rusizi, Kirehe. None se murumva iyo mibare birapfira hehe? Ese bazaza gusobanura bavuge bati buriya hari iriya mibare dupostinga haba harimo erere y'abantu baba barabyanditse bibeshye, kandi ariyo mibare dara ziba zizakozwe na Minisiteri bifite mu nshingano zayo, ntabwo bishobora kumvikana. Ntabwo ndi butinde kuri ikintu, icyo nashaka kwerekana gusa nuko bari abanyuru barimo kwicwa. Nibavuge ikindi kintu kibica bavane COVID mu minwa yabo, kubera yuko byagaragaye ko iyo miliyoni zose 11 mu kwezi kwa 10 nta handi wagira ngo yarahagaze irangiza ijya muri gereza gusa, ntabwo bishoboka. N'amatekinika no gushaka guhitana bari abanyururu, icyo babaziza rero nicyo tutazi. Ubwo ni ugushaka gukavaringa up abo bariho bica nabo bazica kugira ngo bashaka guhitana kugira ngo bitwaze iyi ndwara ya COVID. Nayo mpamvu ni za press conferences. Leta y'u Rwanda rero mubimenye ko amaso yose arimo kubareba, ntabwo muzareka kubica kuko ari byo muzi kandi ari byo mushaka, ariko mumenye ko icyo kinyoma cyanyu kitagurika. Kandi imibare ntabwo ari Jean Paul umupropagandiste, ni imibare yo kuri Minisiteri y'Ubuzima yanyu. Banyarwanda, Banyarwandakazi, ufite Twitter, ufite Facebook, mwese mutabarize aba banyururu, kuko ikigaragara cyo nuko bashaka kubamara. Biriya barimo kwivugisha ni urwitwazo no gusasira ibindi bazavuga ngo 178 barwaye ejo wumva uti kanaka yapfuye waruzi bati kubera bya bindi ati muri bandi 178. Ubu bucucike mwumvise bw'120 ku ijana buri muri gereza. Umukuru yageze akavuga ati nta kintu twabikoraho twebwe, ntuhagarike ubutabera. Ubutabera avuga ni ukuvuga ngo mbese ko abanyabyaha bazakomeza gufungwa. Rwamagana nayo nasomye article ivuga ko ari 140% ku ijana, ni ukuvuga ngo acyumba cyagombye kuba kiraramo umuntu umwe kapasite y'iyo nzu harimo umuntu umwe n'igice, warangiza ukavuga ngo leta ikureta ngo miyoborere myiza, udashobora no kwagura na gereza, please save play. Ibintu byo mu Rwanda ntabwo nzi icyo twabivugaho, iyo bigezaho no kubeshya nabwo ahari wagira ngo ntibakibyibuka, ugakoresha umuntu nka Dr. Daniel. Nzi neza ko ari umuntu ujya gusenga uheka Bibiliya buri samedi, akaba imibare bayikora, nawe akaba adashobora kuza ngo abanyomoza abwira toya darabezi jyewe zanjye ibyo mfite ntabwo arahituruka, ntabwo ari uko bimeze. Nongere mbisubiremo mu kwa 11 kose kugera n'uyu munsi n'iyi minsi 2-3 aho batangiye kubivugira, abarwayi ba COVID babaye reported mu Rwanda n'umwe mu gihugu cyose gifite miliyoni 11. Gereza barimo barayipotinga barayizi, bazi ko harimo abarwayi, kuko bavuze ko bamaze, VOA yavuze ko bamaze iminsi 10 igaragaye bwa mbere, ariko barahantu batangiye kuba ko yatangiye kugera mu kwa 9. Ni naho nicyo cyatumye nza gukora breakdown kuva mu kwezi kwa 9 abarwayi bagiye barwara n'abakize n'abavuzwe, kandi bivuye kuri ministeri y'ubuzima. Banyarwanda, banyarwandakazi, abanyururu bakwiriye gutabarizwa, barimo barashaka kubica bakitwaza COVID, barimo barabisasira, nuko ngo n'abandi benshi bagiye gupfa barashaka kubahitana. Ntabwo ushobora kubisobanukirwa, ntabwo nzi uko nabivuga bitandukanye n'uko mbivuze kugira ngo byumvikane uko nshaka kubyumvikanisha. Reka noneho iki banyururu cyo mbe nkivuyeho, noneho turebe iriya hapo, iriya report ya BBC. BBC nabanje kwivuga ukuntu ubu atari ubwa mbere ikoze, ntabwo nabyita ko ari gukora leta mu jisho, ariko ni nko kuyexpose. Twarabivuze naha kuri ADTM, twabivuze n'ahandi, ariko nta na kimwe cya 10 dufite cyangwa cy'ijana dufite cya viewers cyangwa se abakurikirana BBC. Kuba iki kintu cyaciye kuri BBC World News, kigaca kuri BBC Focus on Africa, kigaca kuri BBC Afrique, kuri channel ya BBC rebwa n'isi yose no muri kontina hose, Imana ishimwe cyane. Nibura bikavugirwa na bikavugirwa mu Bwongereza, aho aba Paris cyangwa se ba allies ba Kagame bari, iyi ndahiro twayivuze uko dushoboka kose tuvuma abanyarwanda bayirahira, ariko ntiyigeze igira uburemere yagize BBC imaze kuyivugaho. Ndagira ngo mwumve reportage yakozwe na BBC Focus on Africa, je niho nayikurikiriye, maze mwumve. Kandi ntabwo ariyo bagarukiyeho gusa, bagarutse kuri Kizito Mihigo, bagaruka kuri Colonel Patrick Karegeya, bagaruka kuri Noheli turaza we yivugira rivugiramo muri Australia. Abantu byasubiye kuva muri 2013, ni ikintu cyo gushimirwa cyane. Reka twumve iyo reportage noneho turagaruka mu kanya.
Now members of the Rwandan diaspora say that they've been threatened and their lives, relatives rather, abducted as part of a global crack.
Mumbabarire ibi kubivuga akaba ari byo duheraho, ntabwo byagira uburemere, munyihanganire. Abantu ndabizi ko mwayumvise, ariko ntabwo iyi ndahiro ndabizi neza ko mudashobora kuyirangiza, kuyirambirwa. Reka tubanze twumve indahiro originale, originale cyangwa se original, mwumve iyo ndahiro. Bo bagiye banyonga amashusho n'amazina yabo, ariko ni ibintu biri muri kuri ambasade ya y'u Rwanda mu Bwongereza, ntabwo ari ibintu baturega defamation. Reka mubyumve noneho tuze gukora iriya reaction, kuko iriya nayo nkinnye ni reaction y'iyi ndahiro yabereye mu Bwongereza 2017.
Oh, imigabo n'imigambi yo FPR Inkotanyi yiyemeje guteza imbere kugira ngo buri munyarwanda wese ari muto ari umusaza ndetse ari n'uzavuka mu bihe bizaza azagira agaciro mu gihugu cye cyangwa se n'ahandi azaba ari hose ndahiye nemeza kandi nsezeranya ko ngomba kwifatanya na buri muntu wese uri mu FPR Inkotanyi muri iki gihe no mu bihe bizaza nemeje ko ngomba kwiyumvisha ko buri muntu wese uri muri FPR Inkotanyi agomba kurindwa kugira no kugirwa inama kugira ngo twirinde ibyago byose byaguriye igihugu cyacu n'abagituye bose nemeye kandi ko nzafatanya n'abandi kurwanya abanzi b'u Rwanda aho bari bazaba bari hose ndahiriye kandi mu maso y'aba banyamuryango ko nzakurikiza amategeko yose FPR Inkotanyi ariho nazashingwa nzirinda gukora amafuti guhemuka kuzarira n'ayandi makosa yatuma igihugu cyangwa banyamuryango muri hano ninda mukamemu
ninda mukamemu
Mwose ibinyuranye n'imigabo
Mwose ibinyuranye
n'imigambi
n'imigambi
amategeko
amategeko
bigende FPR inkotanyi
bigende FPR inkotanyi
zabampemukiye
zabampemukiye
uyu munyarwanda
uyu munyarwanda
zabambwe
zabambwe
n'umugome wese
n'umugome wese
murakoze hanyuma rero urupapuro mufite ahanditse jewe buri muntu yanditseho amazina ye
nta kintu gisekeje cyane yenda ni byinshi ariko izi mpundu ngo banezerewe bati yee turarahiye ujya ngo urabatijwe kandi koko ariko ntabwo ari cyo gisekeje cyane kurusha ibindi kusetsa ariko mu rwego rwo kubabaza hari ibintu bibiri ushobora kuvana muri iyi yenda udashatse kujya muri detaye z'iyi ndahiro hari ibintu bibiri ukwiriye kuvanamo icya mbere ni association na pledge yo gukurikirana no gukurikiza amategeko ariho nazashingwa iyi association ivuga ngo uyu munsi mbese kwiyasosia ngo uyu munsi ndarahiye ko nzi asosia donc uri asosie ngo n'umunyamuryango wa FPR inkotanyi uyu munsi ngo ni no mu gihe kizaza seriously muri abo ngabo uvuga ko niyemeje kwiasosia donc naba Dan Jacques James Kabarebe Kagame Nyiramongi Ngarambe abo bose biserikasi abantu ba FPR murabazi kuvuga ngo niyemeje jyewe ko niwo ubwo ndahirindahiro kwiasosia n'abantu b'abanyamuryango wa FPR uyu munsi ndetse n'ahazaza icyo ni ikintu kimwe mu bintu by'iyindahiro ntishobora kongera gusobanukirwa kumva ko uvuga ngo ndi donc jyewe uribohera ku bantu ugenda mutemeranya cyangwa se mutumva ibintu kimwe cyangwa se utanifuza ariko ngo uyu ndetse n'abandi bazaza yenda bari hanyuma yabuzi nabo turi asosiye really ukarahira mu Bwongereza indahiro nkingi mu Bwongereza atari utarahiriye muri mvuge hehe Madagascar se cyangwa se sinzi hano atari informé ku Madagascar nta nubwo ari naho yenda ho nabahanga bafite ni byinshi dushobora kubigiraho sinzi igihugu nshobora kugira ahariho hose nkumbwire yenda ko wagiye kurahirira muri za Fizi you know Karemi n'ahandi nk'aho ngaho birababaje cyane iyindi pledge niyo kuvuga ngo ndabizi ko nayivuze inshuro nyinshi mushobora kuba mivuga mukumva bibarambiye kuvuga ngo amategeko ariho nazashingwa kandi nawe ntabwo ari ay'igihugu yatowe n'abadepite nubwo n'uwambwira ngo yatowe na ba donatira nayo ntabwo ari amategeko ariko ni aya FPR inkotanyi really amategeko ya FPR inkotanyi sinaya amategeko y'igihugu nayo ukavuga uti nemeye kuzayakurikiza ayo nazashingwa ariyo bakubwira ko nuramo unyanyije nayo harimo no kubambwa ayo ni aya FPR inkotanyi ntabwo ari ay'igihugu mbambwe nk'undi mugome wese ariko kubambwa nka Yesu mbese bakagushyira hariya ku kintu ku giti bakagukubitaho imisumari niko kubambwa hagira undi umbwira definisiyo itandukanye beginjiji ariko mu Bwongereza kari ujya kurahira indahiro nk'iyo ngiyo mu nzu ya ambasade reka twumve noneho reaction cyangwa se reportage yakozwe na BBC kuri indahiro.
Now members of the Rwandan diaspora say that they've been threatened and their lives relatives rather abducted as part of a global crackdown by the government in the small East African nation. The BBC investigation has revealed evidence of alleged abductions and of a controversial loyalty oath. The Rwandan authorities said the allegations are lies. Our Africa correspondent Andrew Harding reports from Johannesburg.
Leaked footage of a gathering at Rwanda's embassy, its high commission in London. Members of the diaspora are here to take an oath. They're pledging loyalty to Rwanda's authoritarian ruling party, vowing to support it to the death. If I betray the party, they swear, I must be punished by hanging. The embassy told us no one had been forced to attend, but one person in the video said they were there under duress. Others have backed that up.
Either you take it, or you are an enemy. It's black and white.
No neutral ground.
Zero. A government that wants control all aspects of citizens, of Rwandan people.
Even in the diaspora.
Even in diaspora.
Rwanda is a small African nation with a troubled past. Since the genocide of 1994, it's been led by one man, President Paul Kagame. He's credited with transforming Rwanda into a continental success story. But his government tolerates no dissent at home or increasingly abroad. Critics point to the case of an opposition leader strangled to death in South Africa. A popular singer whose lyrics angered the government found dead in a police cell. And now in Australia, a former Rwandan refugee tells us he fears for his life. Noel Zihabamwe says he refused to spy on other Rwandan exiles here in Sydney. As punishment, his two brothers back in Rwanda were allegedly abducted last year. He fears they've been killed.
We don't know whether they're still alive or whether they died. And given the case, the similar cases that happened to many Rwandans, there's no hope. That's why I decided to come out and speak. Because there's never been any political party. There's never been any politics. Why should they be paying such heavy price for doing nothing?
Rwanda's government told us these allegations are all tired and recycled falsehoods, fabricated by a few critics who want to tarnish the image of Rwanda. But as we've seen, many of these allegations are not coming from people linked to the political opposition. Instead, the evidence here in Africa, in Australia, in North America, and in Europe is of a much broader clampdown. What looks like an attempt to scare ordinary members of the Rwandan diaspora into silence and obedience.
The Rwandan authorities have a whole toolbox of tactics that they use to suppress dissent in Rwanda and abroad, ranging from harassment to threats to illegal detention, disappearances, torture. If you're Rwandan, it's simply safer to stay silent.
So now what? The hard truth is that as long as Rwanda itself remains stable, a beacon of successful development in Africa, it faces little outside pressure to curb its ruthless ways. Andrew Harding, BBC News, South Africa.
Reaction cyangwa se investigation itohoza ricukumbuye ryakozwe na BBC kuri nyuma y'iriya ndahiro. Ariko bikagenda bijyana inyuma cyane kugaragaza mbese kwerekana ko mu byo Himbara yavugaga avuga ati nta shwa ufite no muri diaspora kuko nkabo nkuriya noherezi ya bamwe wavugaga ko yanze kumuneko wa Kigali bahita bashimuta bene wabo benshi muri aba ngaba ntabwo nshaka kubavugira ko natwe tuba twarazirahiye yenda ariko baba bafite ubwo bavuga bati mukuru wanjye akora muri leta murumune wanjye agira gutya papa agira niwe ibyo byose bigatuma bigira izimboye bakajya kurahira hari ngo rero baranezeza leta nta nshuti ya FPR bo ariko indahiro nk'iyi ngisho no gukurikirana wowe utabizi unconsciously ibyo rero ingaruka zabyo nizi igihe kinini cyane mu Banyarwanda ntabwo byinshi byivugiraga mwabyumvise gusa iyo audio cyangwa si iyi reportage kuva ivugira mu gihugu cy'Ubwongereza ba Boris Johnson Prime Minister, Tony Blair n'abandi nk'abo ngabo bicaye muri salo zabo bayireba. Oh my goodness, nta gisa nabyo. Bakamenya izo nshuti, bakamenya abo bariye babo. Uko bigenda bigaragara nuko patience y'igitugu cya Kagame iragenda inukira abantu benshi cyane. Nkuko nari nabibasezeraniye rero, ndagira ngo mpe ikaze Tabita, nizere ko mu byo nari nababwiye ndi bubabwire nta na kimwe ntavuze. Ibindi ariko tuzabigarukaho muri ibi biganiro byacu. Gusa hari itohoza, nibagiye kubivuga gitangira ikiganiro, hari itohoza ndimo gukora ry'urupfu rutunguranye ry'uwitwa Nepo, akaba ari mwene nyina avukana na Lando Ndasingwa, akaba ari musaza wa Louise Mushikiwabo. Amakuru y'ibanze angeraho avuga ko ashobora kuba yarishwe na RPF. Lando nawe ni umwe mu bantu bishwe na FPR. Ntabwo rero nzi niba urupfu rwa Nepo rushobora kuba rufitanye isano n'urwa Lando, yenda hari yaragize akababaro akagira ibyo avuga. Nawe yapfuye urupfu rutunguranye, yarabyutse basanga yapfuye. Amakuru arambwira ko mubabarire gatoya, muna bambwira ko yenda hari ibyo naba ntavuze. Nibyo, ibya Museveni ntabwo mbigarukaho, ndabigarukaho ubutaha kuko hari byinshi tugishaka kumenya. Ariko nuko yavuze ko hari abantu influence zo hanze zihari muri kariya kavuyo muri Uganda, kandi ko apeti bafite azayibamara. Ngaruke kuri Nepo, mukuru wa Lando Ndasingwa, bakaba ari na musaza supposedly wa Louise Mushikiwabo. Amakuru y'ibanze nabonye banyandikiye abantu bacu i Kigali, bambwiye ko yishwe na FPR hakoreshejwe ibyo bakeka ko ari amarozi. Ariko nk'uko mubizi, tuzabanza tubibatohoreze tumenye exactement urupfu rwe uko rwaje cyangwa se n'ibyarubanjirije. Iyo ni inkuru rero tuzabatohoreza, nkazagaruka kuyibabwira mu minsi itari ya kera cyane. Tabita Gwiza, ndabona ntamufite, sinzi niba Tabita ngufite, urahari?
Ya, ndahari, uranyumva?
Itohoza nanjye mfite rimbwira ko ushobora kuba ufite ikiganiro mu minsi ya vuba ushaka kudukangurira. Reka nguhe umwanya utubwire icyo kiganiro n'umunsi kizabera, ndetse n'insanganyamatsiko. Ikaze Tabita, ngiye gahunda zanjye nari nzirangije.
Murakoze cyane Jean Paul, ndagushuhuje. Nakurikiye ikiganiro cyawe, numvise. Numvise abicanyi, amabandi y'abicanyi akomeje umurego wo kumara Abanyarwanda. Noneho numvise bageze na za muri prison, uretse ko atari ubwa mbere.
Ntabwo ari ubwa mbere, ahubwo bashobora kuba. None se ibiriya byo iriya reportage ya BBC yavugaga, muri gereza barahicira buri munsi, ari ibya Gasakure, ari Kizito, ari bariya abantu ba Munyengango, ari babandi bari mu Ruhengeri, bariho amapingu, kandi bari ba Gitifu. Bose bariya bavuga ko bakorana n'uriya ministre w'intebe ufunzwe nawe muri ino minsi, Pierre Damien. Ndakurahiye bo barabyica burya. Ahubwo ubungubu ugenda iho ndibaza ko harimo basasira abandi bashaka kuzica ari benshi, bakavuga ko hagize icyorezo cyate. Umva ko bavuga ngo 188 bafite ibindi bintu bagendereye bitari ibyo dusanzwe tuzi, kuko ntabwo ari bwo bwa mbere COVID tuyumvise mu Rwanda. Nibo bantu ba mbere bavuga ko bayikontrolinze. Nasomye imibare detaye umwe ku wundi kugira ngo hatabamo kwibeshya, kandi imibare navanye iwabo. Njye rero nkibaza ko hari ibindi byinshi ahubwo tutazi. tabita nguciye mu ijambo wakomeza niba ushaka gukora commentaire kuri ibyo ngibyo ariko nagira ngo ibyo ngupfira muri gereza byo barabimenyereye
oya na commentaire nini nkoraho na n'ibyo gusa nari nkurikiye nashakaga kuvugaho gato mvuga nti ubwo icyorezo cya covid 19 cyayogoje isi umuntu wese aho yicaye ariganyiriza kubera iki cyorezo bo barimo barabyungukiramo abo banigishaga ayo mashuka abo bagongeshaga amamodoka abo banigishaga ama imigozi abo bakubitaga ubufuni abo barasaga bari mu mapingu ubu noneho bose bagiye kujya bavuga bati ni covid yabishe ni cyorezo ariko mwamabandi mwe yabicanye mwaha y'abanyarwanda mahoro nagahinda n'igisuvuga uti Daniel ministre wa sante ubuzima aragenda sinakubwira bakafata za bibiliya bakajya mu isabato abangaba se ni kimwe na za ntera hamwe zageraga vendredi nimugoroba bati isabato iratangiye mushyira imihoro hasi tujye kuruhuka isabato bakajya kuruhuka isabato samedi yagera nimugoroba bati isabato irarangiye dusubire ku kazi ko kwica ubuse urareba ugasanga baba Danieli bo bitangiye bafata amabibiliya ngo bagiye muri church bagiye gusenga basenga igihe mana iriya ni igihe mana basenga bava mu rusengero bakagaruka bakajya gukindagura abantu muri prison n'ahandi bati ni covid yabishe ariko ibi bintu ko bazabibazwa reka nigire mu byari byanzinduye nari mfite itangazo ry'ikiganiro ubumuntu wacu ndagira ngo mbwire abakunzi b'icyo kiganiro ko tugifite ku itariki 29 z'ukwezi kwa 11 ubwo murumva ntabwo ari dimanche ni dimanche itaha tuzagikora ari saa sita z'amanywa za hano Washington ubwo mu Rwanda zaba ari samoya ndibaza za nimugoroba muri Europe azaba ari saa 12 ndabahamagaye bakunzi b'ikiganiro ubumuntu iwacu ariko nkaba ngira ngo nashimire cyane abantu babumbuye igipfunsi bafunguye igipfunsi nk'uko umuvandimwe Adeline yabasabye ati nimufungure igipfunsi mufashe abana b'imfubyi abantu benshi baragifunguye ndagira ngo mbashimire bikuye ku mutima rero wowe aho uri hose wafunguye igipfunsi kuri iyo tariki 29 z'ukwezi kwa 11 abavandimwe bazaza bakubwire icyo icyavuye muri icyo gipfunsi cyakoze cyangwa kirimo gikora rero mbararikiye icyo kiganiro kuzaza kumva icyo wowe aho uri hose watanze hari n'undi ugiye gutanga hari n'undi uri mu bitekereza ariko ndabizi ko bahari benshi abanyarwanda bafite ubumuntu iyo ufite ubumuntu uba ufite ubuntu kandi uba uri imfura uba ufite n'ubupfura ndagushimye ndabashimye cyane ni ukuri nimuhumure ntabwo tuzabatenguha twiyemeje kujya tubishyira hanze tukababwira uko ibintu byose bigenda etape par etape iyo abantu bakwizeye nawe ubereka yuko uri uwo kwizerwa rero icyo gipfunsi mwafunguye ni muhumure muzajya mubwirwa n'uko ibyavuyemo birimo bikoreshwa ndagira ngo rero ndarike umuntu wese wifuza kuzajya atangaho ibitekerezo hari abantu bagiye bambwira batariko urabona ibyo bintu biba ari politike nagira ngo mbabwire ko iki kiganiro niyo mpamvu twagitandukanije n'ibyo mwita politiki uretse ko burya ibintu byose wabyemera cyangwa wabyanga politiki biri inyuma aho irekereje ariko nagira ngo mbabwire ko twabitandukanyije n'ibyo mwita politiki rero niyo mpamvu twabigise duti ikiganiro kiri separe cyitwa ubumuntu iwacu nkaba mbasaba rero ko umuntu wese wifuza gutangaho ibitekerezo uraritswe uzaze utange igitekerezo icyo ari cyo cyose ese nawe waba warabaye mu nkambi y'impunzi ese waba ufite y'umuntu ese waba ufite inshuti ese experience waba waragizeyo ni iyihe ese niki uzi ku buzima bw'impunzi mu nkambi yazo icyo uzi cyose ngwino ukibwire bagenzi bawe ngwino ukitubwire ngwino ukibwire abanyarwanda ubwo rero Jean Paul urakoze kumpa umwanya ndagira ngo mbararike ku tariki 29 z'ukwezi kwa 11 abavandimwe bacu bari mu nkambi z'impunzi bazaza batubwire ibyavuye muri cya gipfunsi cyanyu icyo biriho ibyo icyo birimo bikora naho bigeze murakoze rero ndabashimiye umugoroba mwiza
Tabita urakoze ni wowe ukoze kandi tuzaza turi benshi ndagira ngo mubwire ko ikiganiro mwagize giheruka cyakunzwe cyane ariko na reaction haba kuri YouTube haba abatwandikira ku ruhande ni ikiganiro cyakiriwe neza ndizera ko ni ikiganiro kindi mufite ubutaha nacyo kizagira ikirenge muri icyo ngicyo wakoze rero ubwo
turagira
ubutaha
icyo kiganiro cyarakozwe nagize nabonye ama message menshi cyane ariko hanini nabonye bana nakunze umuvandimwe Adeline abantu baranyandikiye benshi bati nyabune kuzongera umugarure amagambo atubwira aratwubaka aradufasha cyane ngo abubake imitima ndabasezeranyije ko nzongera nkamusaba rwose nanyemerera dore ko abanza akabaza Imana nabaza Imana ikamwemerera mbemereye ko nzamubagarurira murakoze cyane
urakoze Tabita Gwiza rero ubwo ikiganiro tuzagikurikirana wagize neza gutanga ibitangazo naho ubutaha ugire ijoro ryiza reka rero nshimire n'abandi badukurikiye muri Cesara Diteme muri kumwe nanjye turashimye Jean Paul mu kiganiro uyu munsi na JP ubutaha rero muzakomeze murebe hari igihe haza ibiganiro bitunguranye cyane cyane biturutse na gahunda ziriho ziba mu gihugu imbere mugire rero ibihe byiza naho ubutaha ikiganiro cyari uyu munsi ndizera ko tuzaba turi kumwe mu biganiro bitaha ndetse n'icyo kiganiro Tabita adutumiyemo Tabita rero ijoro ryiza
ijoro ryiza nawe makuru
Nari kamara ninde wakirenga gizabo bangana nindu bona mahari ari inzira nyayo Cruz amor